nzima nandiyazi ingathi phelela ngamandla. Feeling empty is nothing new. Awuyazi nokubeka phi to you get through, yeah. Indlela ibona